wakale katugamenga aga abazungu na era bwetugata konti timu egenda vuganya mu Uganda Cup mu league ne paka ziliyeza CAF Confederation Cup mipira jo jiba mingi kwa sambi bafa batamanyide samba mipira mingi so abamu obukoo de ne injuries kocha ino kwanga biroza ko so abira nabanja abokwerobozamu achiyamba nyo ku nsonge ya timu kuvuganya bulungi
katono nyo tuje tuyongereyo.
Sobrano Quetorera, Akapiaku, Unawana Wokendera, Nikaba Star, Chikuminkaga Naitan Star, Musavo Hash, Mondeku, Yivesta, Wakosa, MTN Momo, Enkola no Quakuzu, Biko Bedewa, MTN, Awala, Titukomezekeka,
Soga One Radio, Tulungamizwich Tongole, HI Uganda Communications Commission.
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busogaonefm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Chenda katonyeze mukaga Busoga One FM omoyo gwa Busoga tukulisayoko amukumu la muko okwaba kama bafeda chika zili satu azimaze okuberanga zegana esawa ate azimaze okuberanga zegana esawa ekuminemo kusawa 12 tugenda kuberanga tukuta ate solo kuberanga tukuleka basolo kuberanga tukongera yo mu program za fendala wali kusawa zigenda kubera sawa emone kitondo tujja koma ono mupira ogwali je gwange lya bongereza ogene maso kuberanga ate nago era ogutegeera kakati gatugenze ko wali ebulaya amauli maji nyaga agaliyo bwana musasizi gego musambi amanye bwanga eberiche eze club ya Arsenal final olwinzo gamanto olwaka ano bamaze okubera nga baluwandukamu olw'okusayininga omulenzi amanyibwa nga Eberiche Eze kitegeeza nti klabu ya Tottenham Hotspurs olwokaano balusigadde mu lwokola okubera nga basayininga omulenzi amanyibwa nga Eberiche Eze era klabu ya Arsenal kakati obwanga ebadde butunuliza omusambi amanyibwa nga Rodrigo Goas okubera nga gubandyagadde okubera nga basayininga okubera nga baleeta kandi Rodrigo Goas atali yalinganga yandyagadde okubera nga agenda ali klabu ya nafa amanyibwa nga ba Liverpool waba wakubera nga asamba k'omupiira Eberiche Eze Arsenal olwokaano erufuddemu negatya Eberiche Eze kwa tugenda kubera nga tumusayininga sente nyingi ekisookera ddala ddala ate alabikanga naye ebirowoozo bye ebiri ku klabu ya Tottenham Hotspurs naye ngomboleze mu kusooka yali agala kubera nga kubera klabu ya Arsenal mupiira olowooza Eberiche Eze atidde competition ku Arsenal atidde Arsenal bayeetidde okubera nga spending akasente ako akanji mulezo miaka 27 Eberiche Eze oboli yange solo kubirange funa yoko winga winzo close anti ku sentence samu bomboka denga 15 solo kubirange funa yo winga bubu kadde paka kati ulaba kati musami nga Rodrigo Goas wa Madrid ye musera na afazali miaka jichi alikusaidie
Mika miaka jicha aliku chisaidia Rodrigo Guaz na ya kachizibu cha akasente kema mutunda akasente kanji atenga timu sofa zida ganti zispendi nze nyo mkatala akagenda masas ndegana zetade mwenye sente mkatale kano atengo hizo gama antirabi keda China yoko abalabi ya galu kubanga atelia kansa okuangido kubanga inyweza nadala lugoboro urutebi mtende sakura ganti asha ya galatiliso kubanga afuna abayiza striko yoba betuandi iseba winga nadala namba kuminemu yeyo singa Rodrigo Guaz abadde wala iskosa nganti dilu ya ndibade ya kutu kada ne Madrid ya kura gumusambi atete ya gara muwa mpira ata at the same time ya musera so chongero kubanga chiteka ebisira byo masi byo muvubuko yo mu matiga omusambi ebereche eze echo kwanti yali agala club ya AS de Ganaze dilu nebanga tebwete baddemo okwetoloola kino kirimu ne club ya Spurs okwanti naye tira nyo kubanga te ebukira zidiru weziti singana date ebangira abanti omusambi oyo amwetaaga ali mu ligi ate nga kijje kya club ya Arsenal wakakuku kebalina nti singa babeera bafunye omusambi oyo n'atagenda ku timu ya Arsenal abasobola okubanga abayamba awavu omusambi Soneng Man bakulaga abadete na wakubanga bali pressing awo bulungi ate nga balwaziza n'abamu ku basambi era abayiizwa na date ekyoto kyabwe omusambi James Maddison yafunye obuvune Dijan Kulusevski ne yakulaga injury ziringa kati na ezi zizenga ate azimu na zimuletye okwanga mipire juwela konga tajizanya katiba bila ndo option zenye chiba chiba yamba timu nebanga teta ambulia kumusambi omuye kamu amede kodus gwebale se okuva kukrabi ya banafu haba timu ya basajia haba timu ya West Ham United nti ateda wabafu no musambi inga haba demo ligi era chiba yamba nti hili iga baji inamu experience bileche ezd banga liyaku demo ligi ya ungeleze basa iningi nungi nensu vila nti chiri moku banti kawai lokali ketuwa kona konti kali kaletedwa omuvubuka ono okubanga diuli yetambula kasoobo kati atenga bwe babanga nadatideti yeyiseeko kitegeeza nti ate timu emwetaaga basobola okuteesa oyinza okwesanga nga Spurs sente zeeteeka ku mmeeza ziyinza okubanga zisingako eza kirabu ya Arsenal okuba luli akawaayira ndwebeta eri akalondo olw'okuzuula engeri ayinza ofunamu omusambi ono omusambi yali amukonvinsinze ng'era ali willing okujja ku ttiimu ya AS de Ganaz naye nakiri ky'ogambye ekya competition nakyo kisobola okubanga agenti yamugambye nti owaaye ekikulu kiri nti oyagala genda mu North London Tottenham ekwetaaga eri mu North London Arsenal naye eri mu North London ate ku Spurs osobola otandika ku Arsenal ogenda kuvuganya zombi ttiimu ziri ku Bulaaya kakati oyagala ki so ebelekeza ayinza okuwuliriza ebigambye naga mu byonna ekyotandika kikulu nnyo ate wano tewajja abawo nnyo competition ng'eri eno bamuleeta nadata okubanga omusika w'omusambi Soneng Man songa ateri aina bagendo sangawo nga ino bavuganye nya basuze namba eno ike omusambi bwatyo gwe bayita Gabriel Martinelli ne Moneri Andro Tosadi so ayizo kwesanga nga mu packing order bwabate yefu bye kwengo mpira gwa samba ku club ya Crystal Palace wabata gurese kwa Arsenal ngira ajja kuva ku bench so omugeza agamba kagende ku Spurs wana atandika omupira dene kirera nakasente ke bamuwa nga yengo omusala kainzo kubanga nako kainzo kubanga nako kamutengude na agamba kamutengude meme na agamba kachuse birowozo zinzo kwango akatugeza sino ba njasi nsiga kifananyi nti wewe badegambe mu wa 10 Spurs ne mugambe mu wa 15 olaba wano mu Uganda jese duka nge chintu mtu chayagala oli yayongera ko 10 ekikumi ekyo oli chi yayongera ko asanga walange ke 10 te kirike ajatambula olugenda agenda wa giroyo atundanga ekikumi ekyo takigaseeko aliko ono w'ekikumi kyokka so mu business awo oyinza okwesanga nga emu ku yo abyetedde omuvubuka oyo kubanga asosowaza club ya Spurs
kale ketulinde tulabe omulenzi oyo wanaba agenzi anaagenda club ya Tottenham Hotspurs oba anaagenda maaso okubeera nga ate asigalawo genda okubeera nga ate akuba omupiira apozi kakati amawuli amalala agali club enaffe anyibwa nga aba Chelsea bagenze ku ttiimu enaffe amanyibwa nga aba Bayer Leverkusen wali omulenzi nzalayo gwange lya Columbia bamuyita Piero baagala okubeera nga bamusayininga okubeera nga muyita ku Stamford Bridge bukadde nkago bwa Euro Chelsea bayinza okubeera nga eteekamu omuno ono baka naye nebuuza ttiimu zonna zonna zibadde ziludde okubeera nga zimutunuulira omuzanyi bwanga Piero naye amazima matoofu galaika nti kilabe anafanyi bwanga ba Chelsea yandi agaloko ndo zono babira balese baka asenga ku babaka bonna be bayina uko bwana musazi bako yale kilabe ya Bayer Leverkusen
botunye moko kilabe ya Chelsea defense yeche kulaga nti echali muko anadate bingi bayina uko ngero terezo ra injuries zira bisewa oje buvuddeko abasambi yali lovukoli wero yalwala nga tukimanyi nti ekisenge kya club ya Chelsea kibadde kitambulira nnyo ku ye. Deni nga yebamukubisa n'omusambi Trevor Chalobah nga babeera ne backline gy'oyinza ogamba nti bwetyo ebadde ezimbye partnership. Bemanyi engeri gye bayinza okwepositioninga, engeri gye basobola okwandolingamu ba opponent. That's why nti mukuba ebbanga eddene bombi, omutendesi bwe yaleetamu tactics ez'enjawulo nga beetegekera club ya PSG bawunzika nga bagijjeko bwe batyo bagiwangudeko empaka eza FIFA Club World Cup ezaali mu ggwanga eri abasajja Amerika. Nga kitonye naddeteeyo ekyo oyinza ogamba nti kubanja bali basuubira nti abasambi abo aba club ya Chelsea Enzo Maresca asobola okuba nga abajjamu ekyo ne bakuba ttiimu ya Luis Enrique ya club ya PSG eyali bisenti erabika bulungi okuviira ddala mu ggoolo ng'erina Donnarumma. So bwe kiba nga nadate defense ezeemu amalibu ago bastata abatandika mu kisenge bwe batyo nga baalwala bano abalade basitwa golinga abadeshiri tava ku buvune deni waliwo disaso ye baali basoze okuba nga ate bamulooninga deni niwabeerawo waliwo otosen ado rabio akulaga omupiira gwe guli average tanakakasa nti alina tandika omupiira ku kirabu ya Chelsea. So kigula oluggi eri abo abalala kirabu ya Chelsea besobola okuba nga esongako. Ekikulu kyakuba nti ku bayani kyabadde ajuwa asobola okireeta e Bungereza kuba waliwo abagirimaani abazaawo ne bawunzika nga omupiira gwabwe nagwo teguvudde bulungi ku Chelsea awo nga tuba tutunulidde jasi nti department ne tugamba nti kati ng'ekitongole ekiwutanye baafunako yali Michel Ballack yakubirawo okaawo omugirimaani. Naye olwo n'abagirimaani abaasitwa goolingana ddala abasamba mu maaso Kayavis bangi bali bamanyi omupiira guganye Bungereza aze ku kirabu yaso n'approving anti kocha osanga yali tamutegedde neroro gye yali amuwa nga bwetyo nadala teteyemuleetera kujjayo kiri ekikye ekyeyakubanga Germany nga tanajja Bungereza. Dende kyekimu yali Timo Werner. Timo Werner naye bwe yajja ku Chelsea ne gugaana era bwe yagenda e Germany n'awunzikanga azapulving nti aku Chelsea ayinza okuba tebaamu wa chance kubanga ajjayo amaanyi kenene ku Spurs bwe yakomayo Bungereza n'ajja ku Spurs. Ku Spurs era aze nti asitwa goolinga kakina asinziira naddala teekubamu ku basambi abo ababeera olusi kwa ligi ye Germany yawukana ku yabangereza. Situnidde bajamani bokka kwawo benkonyeko bagirimaani naye twatunulidde abasambi abamu abava e Germany bw'abanga aleeseemu biri nadate byokwesasira ligi ya Bungereza esobola omubuuza ebibuuzo naye nga kimanyi bwatyo singa aba asobola otambulira ku mutindo gwe gumu kyosa asobola okuba nga bwati agitaasa nadate ekizibu kyerimu ssaawa eno ekyokuba nga ezimba defense kwenaayimbirira kuba defense weba yegeyege ne midfield oluusi wiwe nadate yeesanga nga ate abalina kavalinga midfield balina switchinga abamu baddeko mu defense oba okukiwandiisa dropinga okukavalinga backline eyo obutatuuka ku goalkeeper. So eyo signing tebambi.
Akali yenteekateeka eyo eri ku kilabu eyo eya Chelsea baagala kubeera nga bafunako baaka okwongera okubeera nga ate babaako kye banywezaako saidi zaawo. Omusagaita Alexander Zinchenko alayika nga kilabu ya Arsenal era ekemaliridde ebirenge muta ku bukadde nga 10 ne adoni za bukadde 15 zayinza okubeera nga agenderako wali ku kilabu ya naffe amanyibwa nga Galatasaray mu ggwanga erimanyibwa nga ate erya Turkey ogenda okubeera nga akubwa omupiira ate ta munywanyi we abadde takyasobola kubeera nga amukuuma kubeera nga amwongerayo kaakadde n'asobola okubeera nga asamba ku mupiira kuba ate talayika amaliridde abeere nga ate ata omulenzi oyo abanyibwa nga Alexander Zinchenko. Zinchenko ate takyasobola kulwana mu namba 3 ne mu midfield yawo n'afuna ekifo.
Wagenda kuba wazibu lwaki waba wazibu nti waliwo abasambi abalaze nti kati b'ennamba timu yeronda yokka omutune bwazibirira kizibu okubanga ababuusa amaaso naddala ate bwe tutunuya n'emyaka waliwo akugyako ennamba ngaogamba ali mu myaka gye gyakawungeezi sizoni ng'emubiri ajja kuba atambulamu naye omusambi Miles Lewis-Skelly akulaga nti akyayina ebbanga ddene ng'akubira kirabu ya Arsenal ate omupiira gwe akulaga gukyakula ku myaka emito gy'aliko akulaga ayina ekibuli bw'oba oyagala kiri fiziko akikuwa oba oyagala atwalire opponent nti atungire ennumba ez'omunaddala ez'enjawulo ng'atakuba satu etambula akiwa ttiimu bw'oba oyagala akomye wardropping okuba ng'azibira ekyo nakyo akikola bw'oba oyagala afunze abe ng'ava ebbali ng'asamba naddala ate agwetera ba midfielder wano wakati akulaga nakyo akikola. Zinchenko satu ye nungi ng'agenda mu maaso naye Zinchenko bwangu wakukwata ku break singa babeera tebamukavarinze so n'omwana byonna yadde mutabi mukubisa dasuwayi nti ne Kalafiori naye yeesanga ng'ataawo omwana ono tamutandikako mupiira ng'ate ne mu center back gye yandibadde agamba ayiikirize waliwo abasajja abalabika ng'ate bwe kuba kusimba naddate biwanyi oba kusimba birowa oba abuno obuyinja Basajja William Saliba ne munne Gabriel Magalhaes bakulaga nti enamba ezo baze kwata mu center back kati abalaba ina kweyo laba ne timba alimu ekyo kuba center back naye ina kubanga ayita bali Ben White naye ina kulwanira eri biri yadenga bangi basingo kubanga ate bamulabide banga songa ate negwe bale walone ira kubokevyo so botuna muko Zinchenko namba 3 eyo nti Kalafiori wali ono mwana wali bwatu Melole Mausle Skere Kerentiani naye yaunzi kangaraba naye mupira talina wana wate ngejanyiza kubanga atandika omupira so ekyo kumujjawo ayagadde kuba nti tatachitwala nti amukotogedde kuba botunamu abalino gumikize banga dene wakati talina gwatuza kuba signings ze yakoze so jasa ina kubanga ajanga va ku benchi nadalanga ebisinga bikoledwa kala solo kutungira nyumba ezenjawo nga kuba wakati awo naye bolaba amweke chokubanga amutana atambula kiba chikolera nyo nadalo musambi kulwebisera ebyo ebyo mmase bitangavu naye nga kiyateta yandi agado musigaza nekati squad depth woji tunulira enamba ziliko okuvuganya ato tunamuko na akasenta kaino kubanga sasulu abasambi musambi wabanga tasamba kitufu abeera na date team aba oyinzo gama nti abeeranga abeerawo nenga timu teri mukosa nenga musasula so kiba kijikosamu in terms of finance
katujeo musala guno tujje tweyongereyo
Miss Uganda Presentation Night Live on Makula Chika. 26 finalists on display. Mega performances from VP Band, Unknown, and Tracy Melon, and the red carpet moment. Don't miss a night filled with glamour and entertainment as Makula Chika brings you the Presentation Night Live this Friday at 6 p.m. from Sheraton Hotel. Miss Uganda, True Ugandan Beauty. Sponsored by V&A Sherry, Vaseline, U-Home, Xiaomi, and Tico Safari Lodge, Mbale Sino Industrial Park, and the lead sponsor, TNL Furniture Manufacturing.
Emitendere gy'okufuna olukusulo okuzimba lina amalawo nankazungana ku disitulikiti emirundi mukaaga
Uncle Dan,
muzibu ki? Oli bulungi aye? Ndi mukowu kusungana kwonka ikirira yambuka leta empapula dino leta dire
Ai Uncle Dani, lwaki tokozesa nkola ya BIMS?
BIMS ni ki?
Building Industry Management System. Tabu ampapula do ku online. Ofune PRN. Era osasule nga weyambisa mobile money. Oba banka. Ofune olukusa lwa e-building. Kyonka kityo.
Kyonka kityo ku online. Wabati wakali kuzungana.
Waire. Oli mukulaakulania. Wefunire e-building permit yolwaleero. Nga weyambisa nkola ya BIMS. Ingira omukutu. Kwa BIMS.go.uk. Oteko empapula do. Era kuberero okusaba kwo mutendera kumutendera
Safe Building Better Living
Abakugu mukujanjabi seddagala lyobutonde aba Better Life Herbal Research Center bakuletedde obujanjabi gwe mu Uganda kondwadde zolowooza nti zaalema omuli pressure ulcers endwadde zitawanya abakyala ebizimba kunnabaana abakyala abalumizibwa enseke oli mwami ng'ofuyisiza ku mukumu onafuye maanyi g'obutonde oba ofuyisiza mu kapiira prostate ezaagaziwa mu baami mwabalina endwadde ya allergy ennyingo n'emigongo egiruma ekifuba ekitakutuka teweesibako ndwadde kugifuula yiyo gwe yune Better Life basangibwa ku Catch Road Kuchisa cha mkama aket. Omaliro guwa kubiri. Mchibuga jinja. Elango kumanye bisinga wu. Pakubire ku 0-0-0-0. Nsanfu mu musanfu. Chenda mutano. Abiri mubiri. Oba 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- ubere better.
Wasuzo chomuji echiro chabade chitia Bulungi on a rust for my kava tula tula onji
Baby don't talk.
Wasulirenga baby no mfaliso gw'omuti
atenga muwangazi
mugungu mubiri oguluma kuumula bulungi kyogere bakikuwe
rose form and see ebiro
nekagwira wo betting anekagwira wo ku website yawe yakagwira wo.tg bwe wanguli emoto kempia wishi buli mwezi boda boda buli wiki atene bila bila bingi nyo okuangura gende ku website kagwira wo.tg gende wali bet ozanye ku game yona eri ku website oru nyingide mukazanya ko kuangura kagwira wo erungamizibwa National Tourism and Gaming Board enkula no kugakurisa obikubirirwa azanye wabali wa gwe mwaka 2025
aba tumebusonga ne bitundu binira nyewa omwana wa
FM Sunday's finest. I know Rimba Lukumi Uganda Yona. La Ansoja Mutalan Wanda Igaga. Atulet in the baby now. Timu Sango live concert.
Chenda katonyeze mukaga Busoga 1 FM omoyo gwa Busoga dakika ziri abiri mwemu zeganye 10 tuchagena maso ate mu program y'ebyemizanyo piramidi nyegegena maso kubiranga ategizanyiwa wali ku Bulaya wali magwange lya Bongereza a Premier League mpire egigena maso Sunderland ne club ya West Ham piro gubade guchali 0-0 Sunderland yo sebo inama amapesa agama nyimbade ne akurai napu ya bwana Mosasizi abasambinga Grant Xhaka abasambinga Habibu Diara abasambinga Sadiki wala kwa kwaita Nua Sadiki kwa mwagwa ngeja Diara Kongo abasambi kwaita Adingira kutimo yukweri
Simon
yes kuteka mwaneza nyebwanga Ezra Maeda mfuko yonzala nyebwanga Elias Payne mpesa baga ina sebo zake chukomo ya Grant Xhaka chukomo ya chirina ya gena maso kubira ngate adumira maje saidi ya athamaswa kwa gemo yutajisambie Mwenso nganti ya Charlie Mulwade na inga game ya Charlie 0-0. Pozi klabu ya Spurs ya kulembede klabu ya Burnley. Gole liyemu kubwerele. Omusambi ya amanyebua nga Richardson Andrede. Pira kutade mkatimba. Gole mkole duwa omusambi ya amanyebua nga Mohamed Kudus. Ya soto kubira nga mkole duwa mkisa. Na bagena maso kubira nga mpiro kwa kakati wa kulembede. Gole liyemu kubwerele. So bagena maso kubira nga bazanya Scott Parker. Ali kubira nga azanya baliko bakamabe nga achali omusambi jokati langa no mutendesi yaita yokola dalili mu team ya under 18 wakati wa 2017 mpaka 2018 yaliyokonga ate omutendesi abana abato naye nga ye abasajja klabu ya Spurs bali mukubira nga omocha ediva bamukulembedde goal kakati eliye mukubwerere soka tulinde tulabe ngaje binage na maso kubira nga bigwera bana musasi zona ko lwenchi ya Premier League Arsenal yakira kubira ngezanya klabu ya Man United naye waliyo debate nene lya wagezwa klabu ya Man United olomvuka amanyebwanga Andre Onana no munezanya bwanga Atel Bayindere au kubona ani eyali sanyo kubira nga atandiko mpira guno lwensonga Bayindere yabadde akwata mnadala mo pre-season mulenzi amanyebwanga Andre Onana abadde mulwadde kakati abambagamba Onana ajiro ku mpira kwa klabu ya Arsenal oba Bayindere aji abirenga akwata olwensonga nti Onana abadde mulwadde United yengenda kuzanya klabu ya Arsenal ngo mulenzi bwanga Heaven bambusa boso kubo mpira ku Martinez tagenda kuberawo Swahaba Anasa Mazorai tagenda kuberanga samba game yo mulwadde Arsenal Gabriel Jesus akoma mu Sebutemba nga gwako Trossard neba mbosa boso kuba game yo klabu ya Arsenal so Arsenal zo gamanti baje mu game eno nga ndoza Trossard kwa inzo kubiranga mu misinga kuba Gabriel Jesus kumpi chenkana chitundu cha season ewe dicho na United ya chikuba ku klabu ya Arsenal timu ya Arsenal zo ganti ili full fit United ekibuzo kiri nti Onana je mu goro oba Antel Bayindere aje abirenga akwata United yandi agado kubiranga ekome jogo ya klabu ya Arsenal wana musasizi olwenso ngati Manchester United kakati egenze mipira nga mukaga ngate kuba ku klabu ya Arsenal
ya kusinza ku nada te kuchifana nicho genzi masuto kwanga ate wote kuba mu bado kuba tochi mu nsonge eyo mipira ya pre-season Atai Bayindere abada atandika mu goro ya banafa aba Manchester United olokuba nti bwato Andre Onana abadde ali ku buvune so kiraga nti nadate nti yadda akomyewo abatendi samba manyo kwa goal rotating team tiadako myewo nga game eno nadate weti sembede alaganti ayinzo kuba nti tajja kuba nti nga abo performance eri ya 10 ku 10 ngo musambi abadazanya abasambi ebe tubalabye konti wabaye akava mu buvune timu ne papo kubange musambi so mupira abamurusha ate batero okudda ya abatero okudda yo kundi atera na aluwayo nti abade tanawona bulungi na unzikanga ate baye bamuforce nzo kuzanya omupira mba manyino zanyira ku mpiso so ekyo kiri eri mutende senge jagenda okubanga bwatyo na date alonda timu ye inze singana date mbadde ye goro kipone mipira jibade baza nyeko sofie mabiga wakura gabada jia improvinga atenga bajukira nesuzo ni SMBA yu mpaka zariza FA Cup nga klabu ya wanafe haba mani yunge jamu klabu ya the Gunners chari chikopo cha FA Cup bweba tu batu kapaka muntegeke autaiba edure mogemwe ya rabi kaburungi so bobo gina masu doko angate otunye jimu kumipire jeminene Jabadafu nye muko chansi wale bisele ya biyatu kanga debate wa ilingo na golo zinywa nyo Gabaga mbabale temo ya taiba edwe la kwa naya tela ya unzi kange ilana ye zinywa
Ilana mbadinda pa mpuri season mpili ya United Jee Sambi ena United Jee Sambi ena eji sambi yo ena kwejo United tekumia mkilini sheet Ila uotungia jona omogate jibaza nye jona kuba bazanye mipira jibadde musanvu eja friendly united bakumye clean sheet badde muyoka yoka bali babali ba bakola mali ne club ya Leeds aga 0-0
ya karichiza yo club ya United nti echoto bakoze signings ezenja olo kubanga bachi boostinga naye obunafu buchali buvira dala
ngisenge
buvira dala mugoro mugoro defense den na masekati gayo botunulira Altaiba Yedre Nemune bwatyo gubaita onana bacha ina dip nadate binje byokuongera provinga ninga otunyamu okukiza season ya sembayo olaba anti performance yali nnungi bayinzo butafuna buddo obukubanga bapurovinga nadate abogizine bakama abawe ku club ya banafa abamaliyo United inga echayo gereza bagolo kipa ibade yogera kwa kuri Emiliano Martinez wa klabu ya banafe aba timu ya Aston Villa dene Donnarumma na yabade mabega omauyo wa klabu ya banafe aba timu ya PSG necho kuantiti ya zanya mpaka za UEFA Super Cup chayo ngiro kwanga chila ganti ku PSG wa kuvaya atambule nechi uzo chiri inti United solo kumukonvisinga na jia nabanga atebo atyo atandi na abega takabenga atandi kamugoro ya mani kwa wabaze echenja urunanda chamu singa anti asolo tandi kenumbe zenja lo bagolo kipa wabaza nyanga batandi basambisa ebigere naye ebirala byonna olabi adalanti ate Donnarumma amusingira dachi kimu ne Emiliano Martinez ne waberaze abasolo kwanga ate asolo vinge kiziwe eche chiri mugoro ya banafa abamani udene kirala kicho kuba nti ya debogera kona na ne ayitaye bayedu ne walogoro kipo yo mulala ye Tom Heaton tamito ne ayine experience mu ligi ya Bungereza era nabali bakamuwe ndagano gibuvude ko hizo gama nti omutendesi ne yandi badenga amulowozaako ikisoka ali mu myaka egiraga nti akulide bagolo kipatumanya nti gibasemberere emyaka ege gyo kwa okuba nti banatero umuro omupira ate golo yawe ebera yanja
ngoza nyaseno kungoza nyaseno eko ku game zoloza nti United eno game wachi bajetaganya basaja club ya Man United ati,
sigama nti amuwe game yenja ne wano mu preseason ne yandi badamu wa chance ngabo kiri nti onana bwe yalwala naloza ku second choice bwatyo Altaiba Idre yandi badaloza ne ku Tom Heaton kwanze chemanyi nti timu webange ino esayini za abasambi bonna beberina nti waberawo chance yo muzanyisa buli musambi abasolo okubanga bwata amuwamu ko playing time Omusambi ya umupulisi zoni wa ino pruvingida. Abadde taroze wakonga asobora. Obaba nadate tebisobora nadate bibye kuchuka. Nga yetu alabie klabu ya Liverpool. Federico Chiesa inja lizari zimusumbu wakataba mutunde nga nakatareka akatandika. Neye sanze nga urokuwa ntite ya zanya mipira minji. Nga tewali alabie kanti ya muetaga. Neate wamuade mugemu banji wamura biyao. Nga alaga anti mubutufu. Liverpool eberoza kuyo kumutunda yandi baderi nya kucha wakati so United Tom Heaton temwade playing time emala so ninga te aine experience mu ligi ya Bungereza abade ko ku timu ezenja uru era mu ligi ya Bungereza nakulaga nti ali nambe emu so kitegeza nti singa abera rozedwa ko tomanya bana babiri asolo kwesanganga na ye bwati mipira ejimu abasoka enenge je chinti na yabade tazanya atasigazayo Altaiba Idre abawanja uru lakoli anizo gama nti onana atasobola kubera threat nti engeja sambise ebigere ayinzo kubanga ate bwati abera nenkizo mu game eyo nenga Altaiba Idre osanga nti singa abatandise mu game eyo amani ate besigaza kati kirala cha kuba nti midfield engeje na imi ya kubaba bategenda bena nyo midfield yao ya denge byoto binatubira abantu byoje asine choto yachongede mu Victor Jokalezi asonga atemani ya gasembo Benjamin Sesko Brani Mbeumo negata kono musambi yao Mathias Kunya songa ate inaona abalala ababadde ba Amadi Diallo Babuno Fernandez okwanga bawerekera one ye botunulira wano na date mu mukaga awabadde wachari wechibuzo cha amanyi ogate Casemiro bakulaga nti ababadde bali off form atinga olwe batuka nola abanti emipira kati ngogo osoko esanganga ogata solo okufuna ekibumba gugenda kubera physical nyo somani yu ebadde etaga na date okubanga enonda ya team coach kuruna kuruno rwencha tagama anti ateka ampe mugundi olwokuba anti game esembe dabada ino kubanga basinga ku performance yawe eranga eraga anti wakati awe tagayo signing jata nafuna so asodo kubanga kubisawo ko bimaino oba namu kubisawo ne mana ogate narabengeje bayinzo kwanga bachikwasaganya ne nga botunula mu yona ebyo kulotetinga leto nana oyinzo kwesanga nga zezimu ku nsonga mu mbozi yetulunyumya ku mande nti ebyavirako game eyo kubanga United bwetu na date losing a game byalimu okubanga onana abadde tazanya atenga yakava ku buvune kocha mutandisa game
nati singo kutisa musasizi ekitonge kya sene singo kubere ekinywevu okumale bange pamvu ibadde defense yes United donzo kubiranga ekyoto cho wachongeddeko kuba ebin ku United byaino kubiranga yamba benja
Tereza mwa yachongeddeko
yachongedde muko kumanya kuba otunulira ebin ku byaino kubiranga bayamba omulisanye bwanga Benjamin Sesko butamuleka kubiranga biranga umukubisanga striker yage no kubiranga emira wakati kuba Saliba bakuba nanya ne kutuzi abo baba kubira dananya kutuzi
striker atulawo
imbu yagala kutulawo wakati yao
obatu muite mwenda atatambula
so anageza ko kuzanya echo Saliba jamu kubanywe na mazi kuba Saliba twamula konga kuba Victor Jokarezi
ne ringala
ne harandi yenyine namukuba soka akati bayino kubiranga begendeze cyo kubiri Arsenal na checho oto cyabo bacyongeddemu
anche kugamenti kati
soka United weberanga baka yo
Arsenal yonawo jitunulira eri balanced uvia dala mu goro yes edibu weliringa weliri ye namba 10m enena abate bakulaga batandisa okwefuba kwengeje bawulira nti timu ekyanoonya Martinelli ni akulaga yagala akakase nti adeserving okusigala weranga atandika emipiira nenga sino laba kuvira dala mu goro wakati defense necho te kibade kirika akabuza Jokalezi yaze era akulaga ali ku pressure yagala ayongera okubanga akonvisinga au bonade bamubusa busa nti yali adeserving okujja mu Premier League ero kujja ku club ya Arsenal tene kirala agenda sinkane yali mukamawe Robin Amorim ku timu ya Sporting CP. So game eyo egenda kuba amwe ebintu bingi. So kina sinzira buli omwenge jage na alonda mu timu. Manya batende sabo nabo. Ku game eze nene ateba kusobera.
Bawonga wonga.
Bago luso kubako bibagezesa. Lero kampe mu kono. Lero no kamuzanyi se wano. Ebintu byo kurotating.
Ebyondo za kwateta byataina kubiranga alimba bawagizi ba club ya Arsenal. Defense ye inakusigalanga we badeli. Skeri. Omulenzi Timba Gabi Maglaezi ne Saliba golokipa manyibwa nga Raya then ya makati nga ya gatuwa de club ya Atletico Bilbao ngabazanya club ya Atletico Bilbao nga we gai mirira
walo game yali ya AS Milan aina midfield je yaleta au
tajigezesa okujja ko wabanga yagala kumupira nga gwa Old Trafford nga we gugulao nga yagala timu ebiremu ko solid voizo kubiranga roza monte boli awa ayinzo kubiranga asika noga laba noga de kubiranga atane ko mpira gwenje
Awo naba ve ku bench timu ngabwe badde ngabwe ojisomi ngabwe yeronda okuva mu goro Raya starter aga magare zine munne Saliba ba starter then Timba nga wali number 2 teddy question mark number 3 scaring ajali teddy question mark then wan wakati we wali wa na date wanizo bele nchuka chuka Zubimendi agenda kuba na Declan
natwali waita technical change eje solo kubiranga akola kubaga kati eyo ngawe tujisomye fena nawe nabe bungereza bonabona basenga bajisubira kubiranga
itani ni predictable
tosola ganti kankole muka kanchu semu ko kibade batasubira obanta ndese tugeze for example nti double pivoting kubisa babiri Zubimendi akube nani
ne Nolgrad
ne Zubimendi akube ne gundi ne Declan Rice either atitosola ganti Odegaard onamutuza
Odegaard ye captain
Odegaard itatula
akulaga aba ensonga na ezi balezi tambulia nyoku yemu kuyi
tosola kumutuza notanisa Merino
Merino ataba mulungi ngava ku bench.
Odegaard
yo itatira kulabika mulungi ngava ku bench.
Neza ino musambi gwensubira okutandika olunaku lwencho mupira. Kwase nago batasubira buli muntu.
Kai
ye musanga ita Kai. Simanya chikai ndoza anti agenda kutandika mupiro watengane bayizo kutandika bombe ne Victor Jokarez.
Nga agenda tuzani. Martinelli.
Martinelli ainzo kuva ku ntebe.
Kwa Bukayo Saka?
Itatula.
Oye tatula. Ne Jokeres ne starter.
Ku Martinelli. Atenga ndoza nyo nti umupiro go kai bamwetaga baso no bamwetaga.
Kayo te yani mukore denga janga plan B. Kuwasoro yoya mapesa go nago.
Ne chigana.
Anna unzikanga wabawo musaminga ebisere bisinganga simurunji nga atandise. Bade nchila bako neri ya ndoto sali mipida jibade mibale. Ya ndoto sali jata andikana alabika burunji. Aba nyo murunji nga vaku bench kutu nizo kuita game changer. Kasoyo tujo sende zino tujetwe yongereyo.
Akada nyuma kasa, tokolanga kada nyuma. Nalina mwegomba kofiga ye.
Anti nga mukaga, nga
mukaga. Abantu be makanga,
yes,
makanga musenta. Musenta, yes. Ndiku jao, nze Juma Mulokole, ndiku jao, ne David Rutaro. Uno,
ababuli. Juma Mulokole, nga mukaga, tujao. Then nga musambu.
Nga musambu, tugenda kubira ku Grand Paz Garden, Ebu Gembe.
Yes,
opposite Kasidro.
Yes, tugenda kujao, live, wona, wona. Then kwetufao, nga kuminabili.
Nga kuminabili, tumaizene kagumba. Kagumba mchisawe.
Kagumba mchisawe. Concert live in concert.
Biwa kituwa. Pants Foundation. Echongere chigilze mini mejo mtuwe wachitaka.
Mutual promotion is back to Sako. Triple virus at 27 concert.
Wele yo palambayu na malakumse.
Satanenga satu ogwa munana. Omwana wamwe. Triple virus waweze miaka abinu mwomusambu. Azatu digize. Mu NV40 look at the hotel na hika.
Chenda katoleza mukaga.
Woo!
Busoga 1 FM. Umoyo gwa Busoga.
Mwana mwana mwe bali kuida. Tuje kuogera ku bintu bisatu ebyo omugaso, omuli otereka madi obulungi, okukoyesa obulungi emigwano n'okunaaba mu ngalo. Bino bikuuma baka gaifenga mala mbulungi n'okutangira endwaire nga kolera n'ekiddukano. Bangi kuife amadi tugatola ku nayikonto oba munanda. Echechi bawo botugatereka nga tutugabuyise obo gatereka mu biduramu nga bigubu
ebiwuka ne mfufu bingira na madi ga inshot tulwasha
bwechiri mutereka madi agokunwa mu bibipe biyondo ate mugabuyike ku kwesanga ekikope ekiri ku omukonda ngolise na mu madi soto gemia mungalo obo kweso ogukopo ogugubu aha butika tuogere ku migwano nani asobola okunkobera lwaki okweyambira mu nsiko kya bulabe
obukyafu bujja mu madi getunwa
kitufu Nensonga lwaki buli maka gayina okuba n'omugwano nga mubuike ku okubinga ensowera ate idukira nti n'obubi bw'abaana bona bwa bulabe bona busole mu mugwano ate obuike ku ekisembayo engalo enondo ditaasa obulamu n'abanga mu ngalo ng'oviira emiyandu ng'okaali kulya nibwomala okugema mu bukyafu bwe tutereka amaadi obulungi twakozesa emigwano twaniikira okunaaba mu ngalo twidatangira amaka gaife obutalumbi bwandwaire Obubaka buno bukutuusibwako Mayuge District Local Government nga bali walala ni Habitat for Humanity Uganda.
Jacob Poultry Farm abakuletera obukoko obuto okuva mu Netherlands bakuleteire Breeder Pre-starter 30% Breeder Concentrate 20% Layer Concentrate ni 10% Layer Concentrate eranga bakuleteira amaji amalungi agalimu ekirungo kya proteins aba Jacob ali kuiganga road kukalina ebingirire Stanley Road eri ku dipo ya Bell iwali kwenda okwebuza ebisinga okyalira ya face daife eiganga twagane kuiganga veterinary drug shop and feed store niku Enoch feed shop ate kalire yo Bola Moji Veterinary Drug Shop. Iwali ya kamuli, tuka butu uke kufamu ya ife, awebu kwenge einuma wa Kamuli Girls. ABC inga woku wa kuziro, ibili zero zero, chenda na muenda, chinana na muenda, ana na msamu. Jeka Poultry Farm, ebien koko tuwa abimala.
Tetuli wana buma ulicho. Fetuliko. Tetuti ya vitu somoza. Main character energy, jetutambuli na mubuli deide. Okuvenjwa lwevayo okutuko okugwa tetukowa Omuliro ogutuli munda kusano kwagala ekyo kye tukola bye bituzaamu amaanyi. Okufuna eddembe mu biwujjo bye tumenya nga Mountain Dew atuli mu ngalo. Omanyirawo nti teri kusaaga. Mountain Dew, do the dew.
Gena maso kubira nga ate okozesa enkola eyabanafe abakagwirawo ku www.kagwira.co.uk. Ogena gena maso kubira ngo zanyayo betting emu yoka oba zanyayo muzanyo gumu. Ogena kubira nga ate oweta bamakazanya ko kuwangula motoka oba kuwangula pichipichi buli witch. Naye nga ate era tugamba nti zanya Busoga One Radio Bingo ngonyiga stabili munana emo stam kaga ash. Obere ngo nyiga oke okay. Njoku makubira ngo zanya mirundi emingi emikisaje joku bira ngo wangula jejigenda okoma okubira nga ateje yongera munteka teke ya Busoga One Radio Bingo atera netukujukiza no kujukiza anti mpira jafe ku system kwejiri tuina akatambula tuina super single tuina olukalala tuina VVIP jonage na maso okubira nga mpira ejo jijayo osobola okubira nga ate weyagala buli kimu kijja kubira nga kikutambulira ddala maradadi sana. So bye mukwebyo byosobola okubira nga ate weekwata n'abayagala okubira nga ate olanga naffe tuli ku scrolling port yesooka wajja okubira nga osanga Busoga One Radio osobola okubira nga ate olanga naffe business bagende maaso okubira nga ogikuba abantu bagende maaso okubira nga ate bagitegeera. Mpozi empira ekigenda mu maaso walimu ligi egwanga erya Bungereza eya Premier League, klabu ya Brighton ne klabu ya Fulham gemu ekyali 0-0, Sunderland ne klabu ya West Ham mpira ogubadde gukyali 0-0 ngate Spurs ekyakulembedde klabu ya Burnley egole eryemu ku bwereere gyegimu ku ejo ekigenda gena maaso okubira nga ate gizanyibwa. Mpozi wali wansi mu championship bwana musasi Watford yakulembedde klabu ya QPR biri bwereere, Swansea City ne klabu ya Sheffield United gukyali 0-0, Sheffield Wednesday ekulembedde klabu ya Stoke City embwereere, Leicester City ekulembedde klabu ya Preston North End egole eryemu ku bwereere, Manchester United Middlesbrough gukyali 0-0 atenga Bristol City ne Charlton gukyali 0-0, Blackburn ne Birmingham City nagwo mupiira ogubadde gukyali 0-0 gyegimu ku ejo gyegenda maaso okubira nga ate agisambibwa naddala wali ku Bulaaya. Mu ggwanga erya Germany olunaku olwaleero tulina ekikopo ekya Germany Super Cup Finals. Stuttgart egenda kubira nga ezanya ttiimu ya Bayern Munich, bagenda kubira nga ate beekuba nabo. Tujja kubira nga tukubuulira ebinaagenda maaso okubira nga bivaayo saidi zeeyo. So gyegimu ku ejo mpiira egigenda kugenda maaso okubira nga ate gizanyibwa wali ku Bulaaya. Mpozi musasi abantu agenga kubira nga abantu bayisamu ku tiketi za fe nga ezimiriddwa oba olyawo abasobola okubira nga bateekako akasimbi bagenda maaso okubira nga ate beeyagala.
Yes, gwajjanga ogenda maaso okanga otambula naffe ku mipiira gyaffe egikuba munda kyobamanyi naddala ate egiri ku muzuuli era nga abazenga mufuna naddala ate tiketi ziwali naddala ate zisoosewo kyobamanyi naddala ate zikyatambulira ddala bulungi nnyo era nga omuyindi naddala ate ngaetuzenga tukutegeeza tulina okuba nga ate tumubanja olunaku olwaleero ate era abe nga ate ezaffe azijja mu zennyaanya tukyalina akatambula akakomekereza olunaku olw'enkya era nawe osobola okuba nga ate bw'oti ogendayo n'okuba nga ate ofuna egyo egisigaddeko egitanakuba nga ate gizanyibwa nga ate era olinda n'egyolunaku olw'enkya kuba najeera kwegiri ng'onyiga stabili emu 7650 ash obenga atogena maaso n'okuba nga omuyindi naawe omuzoganya kuliko ligi y'abangereza kuliko ey'abasupaana kuliko ey'abafalansa weewaawo n'emirala naddala ate okuvaako mu mawanga amalala abazze naddala ate nga mugenda maaso n'okuba nga ate mutambula naffe akatambula ako olunaku olw'enkya lwekajja okuba nga ate tukakuba oluku mu mutwe deni ate era tuyina VVIP tuyina VIP tuyina ordinary era nga kyomanya VVIP yaffe bwete ya leero kora odi ya 7.15 atengo lukalala bwetu lukora odi ya 45 wagamba lukora odi ya 5 VIP ekora odi ya nadate ya 4.8 atenga single ekora odi ya 2.65 iranga chomanya nadate single ya feyo bwete likumuzuri ordinary ekora odi ya 10 gina masundo kange bipire jyo jifuna nadate wenga atena wewe gatako kirasi ya fe yaba wangu zibetu zinga tambula nabo iranga twabategeza anti ligi ya Bungereza nendalanga zikomyewo ezo kirimanyi omuyindi tugenda kubanga ate tumukuba naye bwati atunyumyeko mu byafaayo era nga batambula naffe bakimanyiite ebyokuwangula bwafuuka buntu bwa bulijjo buli lunaku omuyindi tubeera tugenda maaso dooka nga tumukuba ng'era naddala te tukuyitiddemu naddala tiketi zaffe era okuddiramu ko naddala te tiketi zino okuwanga omanya nga bwe ziyimiridde naddala te ez'olunaku olw'eggulo nga bwe naddala te bwe zaatambula rather naddala toyinza okuwanga obadde tunamanya nti omuyindi ke kadde ogendeyo mu bangi ezizo abe ng'azijja mu z'ennyaanya abafunye singo yaffe eyale kikoofu kyobamanya nyana dato muindi mumubanje onakule gureyo kiraba jiita Yunani Yankone okuva ko mugwange ya China twajiwa de win ya gwangu de goza de biri kwemu yabade wete yakole chibimba chabade cha 2.06 ngoteka ko mutwaro ofune mitwaro je biri mukakaga songa tebuli eyafunye VIP ticket ya feyo kusatu na echo bomanya wetu yakubye munda yabade kola odi ya 4.47 yoteka ko mutwaro funena mwekumi nyamurusavu kabade ko timu ya Radomje okuva ko mugwange ya Slovenia twajiwa de 1x ya gwangu de goza de satu kwemu 1x etegeza kugenda malili obabu awangula tubera tuitawo ya gwangu de goza de satu kwemu Galatasaray gwangu ya butu kitwajiwa de over ya 2.5 chitegeza tale tugagala mu goza satu nokuda aguru gwa bade musatu zoka gwagenza satu bwedere ya kubye munda klabu ya Unirea Slobozia okuva ko mugwangu ya Romania twajiwa de win ya gwangu de biri ya mu klabu ya AVS okuva ke Portugal ene twajiwa de over ya goza biri ya over ya 1.5 era gwa demo goals biri zoka jukira gwagenze biri werere nayo wetu yakubye munda nocho munkola na date iri ya buri jo singo ya fe cho manya na date endara wetu yakubye munda bajiita club ya Sweden wali mugwange ya badachi twajiwa de win ya gwangu de goals ade biri kuwerere erange ndo iyo yabade kola 2.45 ngo teka ko mutwaro funde biri mwe 10 nyamu bitano nocho funa VIP ya fe ya lero ekora odi ya 7.15 oteka ko mutwaro funa musanvu mu 10 bitano orukarara lukora odi ya 45 teka ko mutwaro fune mitwara na 5 VIP ya fe ekora odi ya 4.8 teka ko mutwaro fune na mukanana atenga singe ekora odi ya 2.65 teka ko mutwaro ofune ebiri kakaga bitano lecho chobomanye mipira jiri ku muzuri ordinary nayo kwelinye ekora odi ya kinadate ya 10 teka ko mutwaro fune mitwaro 10 nakatambula ku ekalipa ko na ko ranger na ko genda kuwanga te olwo na ko ranger obanje omuyindi cho imbomanya kusazi ja kuba 3 eze kilo cho na kuno olwa lero tujja kuba tukutede ko singo ya late kickoff ateera nereti kickoff ticket ezombi chobomanya azijja kuba ko nyo kusisima kuba kusasa tweze kilo cho nako olwalero eranga jukire mipire yizanyiwa obudde bucha kale nwecho genda yonga buchali nobanga ato muindi omukwata mavumba vumbanga odds zikyali waguru gwe kasonyiga stabili emu musanvu star nyata 0 ash stabili emu musanvu star nyata 0 ash ojja kuba oli mu class message weberudde woko damonyi ge kodi ya feyo ya stabili emu musanvu star nyata 0 ash bwe display inga wali nebanga erese category zezo bobade weroboza category emo ya debiri bwe display ingo demo nyige 0 za mirundi ebiri kiwandise 00 oronyige yes message bade ruddewo olwa networka ejja kubanga ate ekutukako emipiro ji betting gwa betting ya muchiyumba nawe a betting online obengo olinda bulinzi kubanga ate omuyindi ezizo azijja muzenyanya stabili emo musanvu star nya 50 ash ye kodi ya fete bakubuza buzambu atata ate kodi ya feri emu yoka ya stabili emu musanvu star nyata 0 ash stabili emu musanvu star nyata 0 ash tukirize tukateka yo musala guno then tujetwe komewa atetwe yongereyo
ntibali nempeleze ye chikugu eyo kukebera mu laboratory daiwe daidinda bakebera ndaga butonde covid omuli pcr ni antigen tests histopathology tests amadi agazala era bakebera ni viral load okumana obuuka bumeka obuli mu musayigo bakebera amani agechisada nagechikazi ensigo amasava amangi mu mubiri bakebera sickle cells cancer owaba amina abachala bakebera nobubi bakebera ni ulcers mbn clinical laboratory bali kumairo mbili Mujinja City kumpi na isundire ya mafuteri ya Total kuna Masagali Drive kuba ku 0750 munana mwenda mwenda musanvu 50 oba 0775 ndala mwenda ina musanvu ana na ina
necha macho chimu kulima fetulima ebimera bya fete bikula bulungi okuzisa chijimu sachi munange nze nkozesa green crop fertilizer
chitofu dala green crop fertilizer che chijimu sechiliko okuva mutundu agriculture solutions nga gomulimi oteka mu kitono atena okungula kinene eranga kijira mu kicupe kyeru kiyambe birimo kulo bulungi okufuna emirandire emigumu nebikole bya kiragala kyongera obujimu muttaka kite biuka muttaka ne kiyambe ebimera okula amangu ddala nge kijimusa kino kikola kasoli ennyanya omuchere emboga green pepper emwanyi nebimera ebirala bingi nnyo kati gomulimi duka misinde wefune green crop fertilizer mu maduka gonna gatunda ebyobulimi oboyizo kuba kusimu kuzomusa 0 8 5 2 8 9 10 oba 0 7 8 3 0 4 0 0 2 mukaga.
Jukira anti fete tupakinga mubudomola Green Crop Fertilizer abera muchupa njeru kalete bakufera
ekijimusa Green Crop Fertilizer chinonyeko chanja ulo nyo
omuto kukuluma musuda magolo obo uliro muliro mubiri gongolamba irowile obo kulumwe ningo nubulezi bwa chokomel bongera amani mbasirikale bombiri kwa barwani sendo eredi kuluma nedo edienzo kukosovula mubo chokomel yaka kasiwa National Drug Authority iwamwe taga mwagane mudi pharmacy ni maduka gatu nubulezi muiwanga liona liona ate iwalu mwamaino uli isalu hilo lala botaye chinogo gweweche changagasa nalala amaina agavuba oba agagarimu evituli evivuna eviru mangabuo senia vivamul sai sai uba ngouna kanwa sene sanena habu mouthwash toja kwa indosa we wala abafere batakuguza kapa mkutia ngujeta kamyo kakasanga ogula nana mwene tiba kuguza chifana na nana obolezi choko melo habu medicine ni nana habu mouthwash buona buona buaka kasima National Drug Authority elango buaka na mudi pharmacy ni maduka katundo obolezi mwi wanga liona liona.
Mukutu choko betingi oguli na odize ziri wagulu
SBA feyetu wa odze nsava
betingi saiti chi ina bonus ziri wagulu
SBA
chabona sizi yalaga wala Osimani SBA, sente zose funila wo. Ngabo nyumiru wa mpaka, evi tundu vivini muatanu kumari chukumi, evi ya bonuses. Nyumiru wa kubetengo kowerere, mungkona ya fe, ya free bets. Koseno kusiba, kukasino jackpot, simuliru naku. Chari ya website ya fe, www.sba.co.ug kati, uwe wandise. SBA, ya kakasivwa, enangeru nga misivwa, National Rotaries and Gaming Board. Betinga no ufuna njisivwa, okubetinga tekukinisivwa ya tanuwe Zamia kawiri mwetano.
Right for music in Gasatu Augusto Kumi Pirabi Mwetano. The Kulete Day Top Kana Get a Whip on.
Akachiko kebyo kulonda aka Electoral Commission kategeza bonna abawandisibwa okuvuganya ku bifo by'abakadde abalina obulemu ku mibiri gyabwe n'abavubuka ku district ku site nti okulonda kwammwe kwa kubaayo ku nnaku z'omwezi zino wa manga okulonda kw'abakadde kwa kubaawo nga 15 ogw'omunaana 2025 okulonda kw'abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe kwa kubaawo nga 18 ogw'omunaana 2025 ate nga okulonda kw'abavubuka kubeewo nga 19 ogw'omunaana 2025 era nga abanaenyigira mu kulonda kw'abakadde kwekuli abali ku lukiiko lw'abakadde ku gombolola mu town council ku division ne ku municipality nga n'abanenyigira mu kulonda kw'abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe kwekuli abali ku lukiiko lw'abalina obulemu ku mibiri gyabwe ku gombolola ku town council ku division ne ku municipality ng'ate okulonda kw'abavubuka kwa kuyisibwa mu nkola ya electoral college ku district oba ku city ng'era abalina okulonda mu kulonda kw'abavubuka kwekuli ssente bw'abavubuka ku buli gombolola town council division municipality ne mu lukiiko lw'abavubuka olwa youth council omuwandiisi ku nsonga z'abavubuka bachala kugombolola ku town council ku division ne ku municipality omuwanika w'ebyensimbi ku lukiiko lw'abavubuka kugombolola ku town council division ne ku municipality n'omuvubuka omu aliko obulemu eyakakasibwa n'alondebwa ebibiina by'abaliko obulemu ku district oba ku city abanaakiikirira abayizi babiri okuli n'okuba omuwala eyalondebwa Uganda National Students Association ku district oba ku city n'ekirango ekyenjawulo kikomyawo
Sanyo wangu re motoka, ore me kufanga topu ze motoka.
kagwira wa yenyini.
Neka Gwira War Betting and Neka Gwira War Kuwebsite yawe ya kagwira.ug Bwe wangu ni mwuru kimpia wish Buli mwezi, boda boda, buli wiki Atene vila mevila dami inji nyo Oku wangula gende kuwebsite kagwira.ug Gende wali bet, ozanyeku game yona Eri kuwebsite Uro nyingide mkazanya koku wangula
ASA
Kagwira War, erungamizi wa National Terrorism and Gaming Board Nkule nubuka kuliso, piku mirirwa Azanyu wabali wa gruwe mwaka mili mwetano
Chenda katonyeze mukaga Busoga 1 FM omoyo gwa Busoga dakika West wezitambula badenda ba wano abasajja teka litandiza okubera nga likola lya Premier League yokubera ngolo kipo mala omupira ne seconds isukka mu munana wa Sunderland ya soso dugwa sajja naga bekona
basozo gaba kona lwachi tebagabye penalty
Ah, penalty ni desa chibonezo chiba chisusu. Chibonezo?
Eh.
Chiba chisusu wa wabula muzi. Tumalize nesoga ya klabu ya Man United bwana Musasizi. United yeno. Mwenezo kwa ita Carlos Baleba. Dilwe yubajiba demu nyo. Na ye, akusinza kumali ya gava kwa Old Trafford. United ya ikanti dilwe yujivudemu akasente kanji. Klabu ya Brighton kaya gala mwenezo manye buanga Carlos Baleba. Iraka kati United bagenze klabu ya Sporting CP. Onono midfield United yuwe mfunye. Baba funye midfield mkwa midfield ya mendoza anti mwurunja atenga baginzo kutamufunye ya kukasente kanji nyo. Choka atengkula gane badewa katua klabi ya Manchester United ni klabi ya Sporting CP ya kumali banga. Chinzo bangu ilo kubira anga wafu na mvubuka ono. Kuba mazima matofu omupira agumanyi. Mvuka inzala ya guangiri manye buanga ili ya Denmark. Manye buanga Moten. Ojimandu wa solo kubira anga mfuna. Miaka bidi mwakage joke jobo kuru. Solo kubira mga defensive midfielder. Asonyo kuzanyanga central midfielder miaka 2 mokage juvu kuliko wangu wa futi mokaga ni inchem yetimba shati namba 42 wale klabu ya Nafaba Sporting CP umusambia mulala yomweza nyebanga Adam Wharton wale klabu ya nafanya banga wa Crystal Palace nebatanizo kufira nga umuloo zako ebya Baleba akasente kanja basaja bagalo wakade chikumi
Ye Baleba akasente yonizo gama antika wa ilako dala kuloku wanti klabu ya Nafaba sport alatha ba klabu ya Brighton ila gata ina unte kateka ya kweja kumuvubu kondo that's why bali baka mwongiri indagano tuina shoje tu wakura nayo wano timidu yu kusaini inga dirweze mpambu abasambi ya mwurusi babele excited na hati ni yesa anga ate weyani kole de move nga diru mpambu contract ya saini inga mpambu ate nga urusi mulimu na ubu wairo baka wairo nga mwetaga inoku wanga sasura nyingi ate nga urusi ututunulida anti timu ziba sasa engeji chini timu ziba sasanyiza sente nyingi iteka ya financial play na yoba baba liye wala nga wibaba ilangu rusite baina bebatunze besa anganga taba sambi haba wabamu baina kubanga babede kereza barebo inzo gama anti nakatari bama nyinti mani webate mututo sanga mani stinga wenonya na data nakuba mchifo cha road Renaldez kaskanti ya funo uvune ni club ya Madrid ingenonya midfieldo ya nasolo kwa tira masika tigawe bama nyinti bacha solo funa sente hezo bukade alibati tu wagenze mchukumi ya abiri
na kati univaso mufla kwa kadenga atano kumkaga wakati wakati atano kumkaga
yeah by the way bobotu nye mwuko mvubuko yu na yenge jagenzi masundo kwanga ataku wediba wali mugwangi iliaba nafa bapoti gomodeni makoya abadala biseburu unji so china sinzira ku United inga ugami intibagara ni Adam Watone na ye okubanga ate walozi wako mumidifidi ni abadala biseburu unji so ingeji chini intibeta gomu sambio yu alazenti ya usobo zaabulina baitha wali muligi ya Bungereza ataba wanja uro kuwa ye ligi abaji inamu mwanyirivu wizo gamba Watone yandi koze na ya tenono watyo Moteni Hojman na ya soburu kuwa kingi jayamba. Ulia nizole techaba saja wa deni makaba nukuba tujukira ne Christian Dani Mane Eriksen ya struggle nze muka umidifidi ya mani yu. Si Eriksen yu ulio weda ya deni. Kali ya funa mwechiru wa decho umutima. Ni ula akula ganti midifidi ya mani yu. Yesa nzenga ni namba yeso kata jiri nao. Deni nechira ye musambi lazima so hirandi. Na ye kuchoto cha mani ya akula gagu ganyi. So boloza na kuchoku wanga ba mutunda. Webale tomu deni mako umulala. Chinaba chitia. Ya denga jia kuba namba ya njia ulo kuba nobo nachi wa samba cha uka na kuba
ateno muganda wa Hoyland
Erickson asamba agenda maso Hoyland ya kuba kuchoto kadi atewa gamanti wa letono ye chigenda la vikachitia so nolecho wa ino kuwangi nsongeyo na date bajiro wozako kuyomu sambi yoyo oba anaso ulo kuwanga ate buwata performing anga wewe itaga chichenja ulezo
atha ya namo ganda we sino last mass Hoyland ya namo ganda we mulala bamwita duwe Hoyland Hojmand nae samba mpira neza ku wale umulezali kwa klabu ya ya Frank Enchiling Frankfurt bwana Musasizi midfield wache usipanya chama timo tegamo tegede
msambi choyo
umulezo yu bamwita Hugo Larsson abba makati miaka abiri mugo mujo kejo bukuru
Sweden
omu Sweden akuba midfield naye matimu si ugaganya omutegera naye ngo mupira agumanyi
ya jasa basambi ebisele bisinga timu ezimu zirinda ni asunze kwani dene batandiko kubanga banabo basindika ba scout babwe baba ineyo butambi ku YouTube ni batandiko kwetegereza ko obo bumulu acho timu ene yeta go musambi ene era lwache ene yagali mutunde sente nyi
mabidi yamwogera ko kone klabu ya Arsenal naye timu tezamu tebamu wanyoma wulire
miaka jiri kuruddalwe naye bo tunamu kondoza wani namba badanyweze za ku timu etandika kubecho nacho chikuru
wali akubira dala
andika tiligi ya basajja banafe ya bajirimani yao